kudala ba ndenza ndifile ingathi mna uthando alufanelanga. Ngenxa yomsebenzi wam bacimba yonke idwilula nam ndingumntu ndifana nabo. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena. Ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngoku mncinge ndinako ndikubekele wena ndikubekele. Mamata mnazi tandile kulu akutatu mnazi zakile kaba itoli laga pazipa tandu sabu mnazi zamile kawu mamata mnazi tandile kulu akutatu mnazi zakile kaba itoli laga pazipa kukundi kweli tlisiyo ya undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ngoku ndicela intliziyo yakho undithembe mntana womntu ngakho mncinge ndinako ndikubekele. Ngakho mncinge ndinako ndikubekele wena.